Wahayu Yahaya, surawol joweego'ol. Nden mi yiɗi karori ndin takkiti go'o nder haatimiije joweeɗiɗi ɗen, sey nammi go'o nder tagaaɗum nayum gooduɗum yonki ɗum ɗon, noddi sembe bo hoolo falmaango wi'i,
wuroy.
Nde ndarmi sey ngiimi wongu puccu ndanewu gonɗo dow maagu e jogii bakahi ɗum hokkimo giifol. O keɓuɗo jaalorgal, o wurtii gam o ɓeyda heɓuki jaalorgal. Nde karoori ndin takkiti haatimiire ɗiɗawre, sey nammi tagaaɗum gooduɗum yonki ɗiɗaɓum wi'i,
wuroy.
Sey wongu puccu woɗewu coloy wurtoyi, ɗum wi'i gonɗo dow maggu itta jam daga nder duuniyaaru gam yimɓe mbarmbartira. O hokka kaafahi mawki. Nde karoori ndin takkiti haatimiire tatawre, sey nammi tagaaɗum tataɓum gooduɗum yonki wi'i,
wuroy.
Nde ndarmi sey ngiimi puccu ɓalew gonɗo dow maggu e jogii poondirɗum e junngo, sey nammi goɗɗum bo hononde e wurtoyo hakkunde tagaaɗum nayum gooduɗum yonki ɗum ɗon, e nde wi'a ɗum yoɓay ceede kuugal nyalde go'o gam poondirgel alkamaari go'o. Ɗum yoɓay ceede kuugal nyalde go'o gam poondirkoy tatoy koye gawri, amma taa wonnu nebban jey tun ko ndiyan inabooje. Nde karoori ndin takkiti haatimiire nayawre, mi nani go'otun nder tagaaɗum nayum ɗum wi'i, nden mi yi'ii wongu puccu haako haakow, innde gonɗo dow maggu mayde laahira e tokkirimo gaɗa. Ɗum hokkiɓe laamu ɓe mbara neɗɗo go'oto nder kooɓe yimɓe nayo nder duuniyaaru gam ɓe mbarda ɓe e kaafaaje e weelo kallungo e nyawuuji e diwe ladde. Nde karoori ndin takkiti haatimiire joobre nden, mi yi'i yonkiiji ɓe ɗum wari gam ɓe nga'ajini wolde Allah e goonga e ɓe leyto ɗum wulata urde. Sey ɓe ƴetti hononde sembe ɓe mbi'i, yaa joomiraawo joomu kooɗume, ceniiɗo gooduɗo goonga, naa nde ngaɗantaa duuniyaaru kiita ngaatanoɗaamin gam warkiki ɓe mbari min? Sey ɗum hokki koo moye maɓɓe linceere raneere, ɗum wi'iɓe ɓe siwtoo seɗɗa, naa ɗum hebbitii waruki horiiɓe nder higooɓe kuugal maɓɓe tokkuɓe Yeesu. Ɓe ɗum warata nonno ɗum wardi ɓe. Nde karoori ndin takkiti haatimiire joweego oore, sey ɗum waɗi dimbol leydi mangol, naange ɓalwi kerim bo ƴulɓe, lewru wooji coloy bo ƴiiƴan, koode bo njani njani noy no ɓikkoye iɓbe njani royta to henndu dimbii lekki kin. Sey dow taggiino ɗum taggirta daago, ɗum sottini koo nde hocceere e leydi ngondi caka ndiyan daga to ɗum woni. Sey laamiiɓe duuniyaaru e ardiiɓe e mawɓe sooji en e gooduɓe risku e gooduɓe laamu e maccuɓe e naa maccuɓe, ɓe cuuɗii nder luurooji e ley kaaƴe nder kocceeje. Ɓe mbi'i kocceeje ɗen e kaaƴe ɗen, njanoyee dow amin, cuddon min to gonɗo dow jooɗorgal laamuyi amin, nden to karoori ndin halka min, gam nyalde mon nere maɓɓe kallunde wari, moye waawata daraaki?